ama boqolo qof oo sageere oo dad yar ii wiidhatiyo gaaji rafaada ayaa u dhammaaday. Intaas hadde dadkan kan e dowlada iyo amniga hay-adda oda sharaf nagayna eedaa noo gargaareen tan walaalow galkan horta macluul oo macluuleba idin haysta golool malah shandarmidii malah ba'yaarkan haanga habad hadda roob kooyo roob ma elinaya dowladda waxaa kusinaynaa oo sharaf kale in nin gargaaro oo nina noolaay horta baahan
faadma isaga way ku kooyayhin gurbaan qareeti ka kooyni waa baabuur mahal baahi yaa ardaysaan ku tabn neef reed ma noo jaro beero walma ka roogaan sii abaar ingaliso ku tabni yaa ka roog walna ma aragaw baaha tiisa ka tabni leh yaa ka kooyni xaaladaan an dhooli aha haddu ku hor walna oo boonna oo haddu kol dhow ee qaadadi ma jarta.